Kato omuwabuzi uwa president ku nsonga z'ebyobufuzi Dr. Hillary Musoke Kisanja akunze bannayuganda okufaayo ennyo ku baana abalenzi okusobola okuzimba Uganda ey'enkya. Dr. Kisanja asinzidde ntinda ku mukolo ekibiina kya Tiba Singulwa Development Foundation kwe kitongolezza akatabo akatuumiddwa The Dignity of a Boy Child, n'asiima bannakyewa abavaayo okutabakanira omwana omulenzi. Obubaka bwe Dr. Kisanja ategeezezza, abaana abalenzi tebateekwa kuzimbirwako ggwanga, nga n'olwekyo bano bateekwa okufiibwako ennyo nga bwe guli ku baana ab'obuwala.
Okimanyi bulungi nti amaka gatandikira ku famire, ate era amaka gatandikira ku musajja. Omusajja gwe vision bearer, gwe dream bearer, gw'omulisa, gw'owa eggwanga gye liraga, efamire yo gyeraga. N'olwekyo bw'oteekateeka bulungi generation ento, kitegeeza eyo famire bajjaga amaka ga mwami Musoke beeyisa bulungi, amaka ga mwami Musoke baasoma, amaka ga mwami Musoke bayina empisa. Ekyo kintu kikulu nnyo, nti bajjagamba nti amaka ga mukyala gundi. N'olwekyo ffe tuli musingi okulaba nti tukola omukululo gwa generation zaffe. N'olwekyo okuvaayo n'olaga omuvubuka omwala yininga omutereeza mu by'eddiini, mu by'akatonda, mu by'enfuna, mu by'empisa, mu by'omuntu bw'akwata omukyala, mu by'emirembe, mu by'okwagala ensi yo, kintu kikulu.
Yakulira Tiba Singulwa Development Foundation lead ya Mwesi Gwadieri ategeezezza ekiseera kituuse abaana abalenzi bongerwa okufiibwako okulaba ng'eggwanga libaganyulwamu gye bujja.
Tusobodde okutegeera abantu abaweereza bakola ya boy child abavubuka eggwanga, eggwanga bwakubagatta awamu n'endaba engeri gye babeera wamu ne bakolera wamu, kubanga mbaagala nnyo ate njagala change mu ggwanga. Kagala kulaba abaana bali ku space kubeerawo, wetolodde abaana bakusabiriza ssente nga walowooza oyina ate nga nawo okaddi. N'olwekyo mbakubiriza abali eyo twegatte wamu tusobole okutuusa abavubuka baffe, tukozese connection zaffe, tukozese amagezi gaffe, tusobole okutuusa eggwanga lyaffe Uganda.